makala ya leo.
Kulingana na mswada wa ushirikishi umma wa mwaka 2018, katiba inatoa nafasi kwa umma kushirikishwa vilivyo katika miradi mbalimbali ya serikali na pia katika shughuli za mabadiliko katika idara mbalimbali za serikali ikiwemo serikali ya taifa na la gatuzi. Sheria hii inapatikana katika vifungu mbalimbali ikiwemo kifungu cha 10, kifungu cha 35, kifungu cha 69, kifungu cha 118, kifungu cha 172 cha nada, kifungu cha 169 na zaidi kifungu cha 232 da ya katiba ya Kenya.
The 2010 constitution created that avenue that whenever there's a law, whenever there's any action proposed by government, let it be subjected to extra public views.
Langu jina Yari Ibrahim, na hii ni makala ya mizani ya uongozi. Madhumuni, malengo na mapendekezo ya sheria hii ya katiba ni kuenzi demokrasia na kushirikishwa umma kulingana na kifungo cha 10 cha katiba ya taifa hili la Kenya.
There is some people out there who feel they are not adequately represented and they need to have their voice heard. And hence the 2010 constitution created that avenue that whenever there's a law, whenever there's any action proposed by government, let it be subjected to extra public views. I represent the people of Kipipiri. My colleague represents the people of Guja, yeah? And we don't have to go back to them. I can go and consult them. But then there's a whole group of civil society who don't have anyone who represents them in parliament.
Kifungu hichi cha sheria pia ina malengo ya kuboresha uwazi na uwajibikaji, kutoa ufahamu wa sera na utaratibu uongozi na kuboresha ushirikishi umma katika muundo uongozi.
Implementing Article 10 of the Constitution on national values and principles of governance, and on 14th of this month, will be a Thursday, the Minister of Interior has contracted KIPRA to carry out a baseline survey on the implementation of Article 10 of the Constitution. We shall be having this meeting in Isiolo for the upper eastern counties.
Idara mbalimbali ya serikali inapaswa kuhusisha umma moja kwa moja katika shughuli zake na kuboresha uwazi, ikiwemo idara ya mahakama, bunge la taifa, wizara mbalimbali za serikali na zaidi bunge la kaunti.
I, Hussein Adakarova, having been elected as a speaker of the county assembly of Isiolo County, do solemnly affirm that I shall always truly and diligently serve the people and Republic of Kenya in the office of Speaker of the County Assembly in Isiolo County. That I shall respect, uphold, deserve, protect, defend this Constitution of Republic of Kenya, and that I shall do right.
Kuhusiana na kuhusishwa huko, wakazi wa jimbo hili la Isiolo walitoa hisia na mapendekezo yao. Katika hisia mseto hizi, baadhi walionekana kutoridhishwa na jinsi shughuli nzima hili la ushirikishi linavyotekelezwa.
Na hii kitu ni kitu ya jamii. Hampaswi kuitana watu wawili watatu, mnapitiza kitu ambaye ni ya jamii nzima. Na pia unaangalia hakuna project ambayo saa hizi imestablishiwa Bula ama Isiolo County imefanyikiwa na imefanyishwa na public participation, yani jamii wamehusishwa kulingana na katiba. Lingine tuko na shida pia na bunge ya Isiolo. Gate ya Isiolo bunge kila wakati inafungwa, hata hakuna kitu unazojua nini inaendelea pale. Hata raia kawaida ni haki yake kwenda kukaa na kikao, ajue hii motion ni session gani inaendelea, na anapaswa kujua nini inaendelea katika bunge. Lakini katika bunge Isiolo imekuwa ngumu, imekuwa nadra, sababu gate kila wakati imepigwa lock. Tadhani wafungwa huko, na sisi tunadhani tumepeleka pale ma implementers wale ambao wanazosaidia kuweza kubadilisha maisha ya Isiolo na kuboresha. Kwa hivyo sisi tunawaambia na governor na timu yake na watu wote wale ambao wako ndani ya serikali, public participation is for community. si ya serikali ama ni ya mtu yote.
Ahabi Kasanya anasema kuwa hajaridhishwa kamwe na shughuli hii, na kauli ambayo inapigwa jeki na Joel Muturi ambaye anasema kuwa kumekuwepo na nafasi finyu katika ushirikishi huo.
Okay, so mimi naitwa Joel na kaa pande za Bula Pesa. Na manze history ya public participation, tunasikia iko kwa constitution, lakini hapa Isiolo imechezwa watu tu wacheza chini, hatujui aje inaenda.
Hata hivyo, naibu gavana wa jimbo hili Daktari Abdi Isa anasema kuwa afisi yake imejituma zaidi kuboresha swala hili la ushirikishi umma.
The most important project that I carry within from the office is public participation. This is very, very important for the openness of our county government, so that any projects that we do or any decision that we want to make is guided by the public who we represent here and who elected us. So it is very important that we make our people to be part of this government. We hope that we will be able in the next few years that we are in this office, we will be able to work for the prosperity of our people. And we ask our people to join us, come, tell us what to do, what they feel. Our offices is open, my office is open, the office of the governor is also open. They can walk anytime and give their views so that we can all work as a team.
Kufikia hapo ndipo kikomo cha makala haya ya Mizani ya Uongozi, bila kusahau wale wote waliohusika katika ufanisi wa makala haya wakiongozwa na mhariri wa Sauti Said Mutuma na wengine wengi. Mtayarishi na msimulizi nafahamika kama Yari Ibrahim.